labadii sano ee la dhaaf iyo waliba maamulka degmada Badhow ku shaqeeyay deegaamayow ka 700 oo qoys aanu sanaha ku barakay deegaanada Koonfur Galbeed kureed abaaro ay ku dhig guud ahaan dalka Soomaaliya. Maamulka degmada Badhow yana siyoon halaan waliyaabo aasaasi ee dadka barakay waliba uu sii kaalay hay'adaha arrimaha gargaarka ee ku shaqeeya dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed. Ana kumida dadka barakay deegaamaynta Lansuubi ee ku hadlay garab istaaga maamulka degmada iyo sidii uu hadan noolyin
buusha deganay oo ka ma deganay oo joogta dad sidii ku yila inta alxamdulillaah roshin ilaahay aan kama hadsan ii fayl igoonay alxamdulillaah meel fayl ah hel
mar hor may deganaynay gabal kaam leh raw ya deganayn buusha ka jarnay laakiin alxamdulillaah tuguriyal oo sare ee deganna dannaga hadanay buu aha deegan hambari gal xanteeda maasha Allah guriyal fayla yanndasi
inay kala gudoomiyaha degmada Badhow waan adduq magaalada Abdullahi Ali waatiyana ku hadli mashruuca dhiniga deegaameynta dadka baraka ee ka nool degmada Baydhabo.
Michael mashruuca qayb ka yimid waa naqshadeynt meeba magaalada Baydhabo. In Michael qayb ka yimid dadka oo magaalanka baraka ah oo yahay meeba noo aasaasiyadkii nololiyo iyo meeba halan meeba haya qayb ka ah in qofkaas uu sahlan meeba 20 ilaa 10 meter square meeba dhulka fadhiyo sahlan dowlad hoos meeba yaan meeba aan sabar loogaayto.